A shi tshika ni ta xinyami ta xi tirhela kona mi.
Saco it.